Chochote chini linataka niposwe na bwana yoyote chini linanambia nikaibe central mabunduki nikayafiche ghetto madifenda yani bebe kwa mbeleko miachanganye kapumbu na mwamnyeto chini linanambia nijitowe kafara niende sheli nikavute sigara chini linanambia niolewe mitara nishikishwe bomba ndani ya daladala chini linakesha popo mida ya kutiana chale tangazo kwa watoto wakakojoe wakalale oya wanangu chini mahaba chini makata chini maimuna chini masharifu chini ruhani chini subiani chini benui chini
tamire
Jini limepanda, lina nipanga Lina nambia snura ni ya mieanga Alitaki mganga, wala mshika nyanga Kileta mchungaji, lina mfukuza kwa panga Jini lina niambia niwe kungwi
Haya.
Wale misungo ni wape ufundi
Haya.
Nyumba ya ibada ni kanywe tungi
Haya.
Nikae na askari tusage mirungi
Haya.
Jini linakesha popo mida ya kutia na chale Tangazo kwa watoto wakakojoe wakalale Oya wanangu jini, mahaba jini Makata jini, maimuna jini, masharifu jini Ruhani jini, subiani jini, benui jini
Tamire, 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 tamire Tamire, 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 tamire Tamire, 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 tamire Tamire, 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 tamire